Talata jetati lewru desambre hitane duubu junaɗi ɗe laso yande jo e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Nyalli Abdul Muni yottintae moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en puɗɗiran ɗum dow kokkol haala tawaɓe nder tewtewru ardagal leydi Niger ko studio kala ngu sigili ɗum ndu ni cuɓakiji ɗi andan ɗi gaɗoyte laso e jeɗɗi lewru décembre hitan duɓujunaɗi ɗe laso. Hannden ni Amadou Issoufou Seydou tefowo dow inde hoore mum kan hewtere mum kettintoɗen. En kala ndu ni fa hannden dow yiilaaru firta ko e rewɓe leydi Niger dow sigila pinude e ponnowo himɓe leydi Niger ni andan. Hannden ni yiilaaru dow enɗan no tawa to enɗan dowso. Yewtere pindinol studio kala ngu waɗan hannden dow adase rewɓe ko ɓe gatta har nawtoraade whatsapp e ko nanndi titta. Dalili cuɓakiiji pondaaɗi waɗa weede nder leydi meɗen ni waddi ko studio kala ngu no hokka naatooɓe tewtewru ardagal leydi Niger ɓe enɗan ni laawol yottinde ko ɓe kaalta e himɓe leydi Niger. Sigilaaji ɗi du ni ɓe kaalan nder mum ko ɓe anni waɗude ñannde fuu Allah waɗi ɓe keɓi ardagal leydi enɗan. Hannden ni Amadou Issoufou Seydou tefowo dow ardagal innde hoore muɗum kan yewtere muɗum kettintoɗen kan he Mokhtar Hammadou.
Amadou Issoufou Seydou, ɗum e saabi ko aɗa tefa laataade hooreje leydi?
Je suis candidat d'abord parce que
ko waɗi laatiimi tewtoo cuɓaaki ngam mi ɓii leydi Niger no wooɗi duu miɗo miila iɗum tilti dow ɓii leydi fuu e waddude mballa mum harto ñiɓugol leydi muɗum. Tamma mi miilay se ko mi laatano tewtono seni har jannde ɗon no yeyra no wooɗiri. Mi miilay du miɗo laatano tewto seni harto cellal ɓalle nimɓe ɗon no hinnorano no wooɗiri. Maane farto cuuɗi kiite ɗon no ɗon hiitoreno no wooɗiri.
De manière transparente.
Joni aɗa waawi diida nde min diidi mawɗi e dow fi sigila maɗa.
Pour moi il faut reformer.
Ta am no haani filla laabi kiite ɗin ƴewtine dartine faa wooɗa, ngam hannde rafi hiitoraade no wooɗiri yottininimɓe leyɗo. Miɗen eela tuuɗi seeɗeɗe ngartire e nder laawol e hiitoraade no wooɗiri. Miɗe ɗon tewta du ngam durwididde e njeynaari. Woɗi miɗo miilade golleeji ɗi limtumɗi fuu waɗaama no waɗan ko rimani harto ɓeydugol arzuku ɗon.
Noyi ngatta ko keɓa golla sigila o enna faa gasa?
Je suis convaincu que
miɗo hakkinkina du ndeni nimɓe naati nder laawol laamoragal lobbal wala fuu ko hatta ɗum ɗum yehira no wooɗiri nder leydi ndi. Nimɓe keɓata neɗɗo caayiiɗo ngam golle ɗen ñammintine. Leydi ndi no woodi ceede.
Volonté et tout le reste suivra.
Ɗumi woni ko sendima e tewto ɓeeto.
La différence est nette parce que moi j'ai osé.
Ko sendiri ko am e ko ɓeeto woni min kay mi gonɗo noon no tewta do inde hoore am. Woɗi du wiyama wakkati fuu tewto do inde hoore mum no holla ko hakkillo mum no fukkani e hunde fuu. Tewtugol do inde hoore mum ɗum du say nanguenede fadde talki ɗin no nde sewo. Ƴamta kenana talki ujunaji nayi. Minen du min gaddana talki ujunaji nayi e ko deki. Mi yiɗana wadde laamoragal lobbal ngal waɗay fuu hano.
De ma gouvernance.
Ɗume woni ko kaalnta ɓiɓɓe leydi Niger fuu?
Ça fait 30 ans qu'on.
Ɗum waɗi duuɓi capanɗe tati ni ko nimɓe ne tawa ley laamu démocratie. Duuɓi mum du capanɗe tati ni ko hunde fuu waɗay. Nden no ley wakkati noon mo ɓiɓɓe leydi kaani ummaade faamude ko woni no waɗa jaɓude buuɗi keme nayi na buuɗi keme jeegom ma gude ko yaha wottana goɗɗo ɗum ɗon mi'ay fuu ko heedani. Nimɓe kanana wotande neɗɗo miilanteeɗo nde wari bayle no waɗam. Miɗo watta dande yahde e maɓɓe ko cuɓakiji garoji ɗi bayle heɓe ngam leydi ndi tampi sanne.
Parce que ce pays là a trop souffert.
Jeɗɗire wittine de enɗan noon pinirɗe hano fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla yahdu yeeso hawtidade e ponditowo himɓe leydi Niger o enɗan ni gaɗi sigila wattude yiilaaru waɗe. Ko wattanide reedu leydi ɗum enɗan ɗum yaha ɗum firto ko e rewɓe dow cuɓakiji pondaɗi waɗede ɗo enɗan ni nder leydi meɗen. Nani ko hottu Abdoulaye tawaɗoyo nder yiilaaru du enɗan ni dow inde ponnowo himɓe leydi o enɗan ni wi'i dowso ko Aoussi Abdourahmane waddi firta e fulfulde.
Les élections actuelles.
Cuɓakiji gonɗi no waɗɗo e nder leydi Niger no hokka rewɓe sembe naatde e politiki. Rewɓe ko watta capanɗe joyi e joyo dow hembere fu mbindama dow talkuru mawndu cuɓaki ndu endan. Yeruno sukaɓe ummatorde kono ko ɓuuri capanɗe nayyi e joyo dow hembere kay woni ko winda hikka. Yeruno fedde hawjine cuɓaki e leydi men Niger holliri nenno rewɓe endan sembe mabɓe no woni e dow suɓede kay hoore mum heɓa horaku naade suɓade hooreɓe ko haade suɓede ɗum endan. Rewɓe e sukaɓe ummatorɓe fuu mini gaɗi noddagal e mabɓe gabbatte ɓe gatta sembe et de fille en
les femmes et les jeunes à s'y impliquer activement.
Kadre fedde jinganore yaadu yeso demokrasi der leydi meden kandu singi komiti hore mum kan waddude balla mudum har ko darata ni cubakiji di endan ni ko watta cubakiji di endan jehe gado e jam e sewdo der leydi meden nani andinore de fedde de wadi ko Eli Bo Sama jangi ko Michel Djeji waddi firta e fulfulde.
La fibre patriotique
cadre fedde daranide yaadu yeso démocratie hakkeji bibbe adamaabe tilsini min enatude der lawol yewtinaaki filla cubaaki e fahande wallude gaddol cubaaki lobbi gam majjum fedde de watti golli tirdi ko wattatabe jinganobe bibbe leydi yewtinaake cubaaki kin kambe durwande yaadu yeso démocratie wodi fedde de no watta fahande daande yaade bibbe leydi e be leede yasin der lawol cubaki lobbi inde nodda du pelle jinganoje hakkeji bibbe adama be koja adiji goti kotta tawe partiji politique din ngadiri golleji mu e leyno fotirta to burdi dinol fu tawe lemun fa kando hebude on heba
andinde himbe sigilaji kawrul jawdi gollirteni ko watta bi leydi fu wadda balla mudum dum woni sembe hala batu jooda kalen ko wada asawe bitido do andan ni der huber nyamede andan rotab kandu ni wadi sigila batu jooda kalen gu andan nani ko Yunusi Abdurrahman mo rotab o andan ni wi gam famtinde himbe ko Michel Djeji waddi firta e fulfulde
le budget ouvert
nous sundo no hokkam bibbe leydi naade e fi mojjengol e sigila ko darto kawrul jawdi kanyo nawtorogol jawdi ndi endam kadi ko gollete hen fu tay bibbe leydi kay ndu kondan ngeedujumo en naati dum wonno hunde fu ko bibbe leydi haali e le sakullaaji mudun en watte e der sigila kawrul jawdi gol endam nenno dum ndu konna fa hande no hoynana laamu leydi kandu konna no watte ko tay hebi kawrul jawdi gol wadi no haniri fu e do laawol itte ittete den endam der majjun no wodi ko min bi min e ko amin kan wonno min jami ko watte ko tawe hono horebe paaman bibbe leydi ngattabe du konda e gollal sigila jawdi gol tirtendi e le hitande leydi
et de l'exécution du budget.
Hande ni der jangirde lokol sire kirba e babu doli to hande ni der departement birnin ko ni sukabe jango be ndan acci warde jangde nane ibe don ibe pabbina warde jande den anden ko jassano community kawjido filla jandeji di andan ni mo commune birnin ko ni on den ni holli ko deme kaliji kayen adi hakkilu sukabe be ndan kan wonno wadde du fa hande ibe pabbina fa wobbe du no acci warde lokol on den nani ko Umar Musa de ko to do e arrido ko jass birnin ko ni on den wi ko Asuman Musa waddi firta e fulfulde
shekaran ji ambani
tak hecci kanga mi hokkama talkoro e wiyede ko sukabe ngala no ngara lokkol dum du hegaaki fey seeda wiide hitande fu sayse min jeyi e haloyde do rafi njaaki sukabe ben lekkoloji dindo taabe alluje jangirde den fu ko yaama sanji mi jangino goto kam wi kan sukabe tato tan wodi lay kalaasi mudu denne saarobe sukabe ko kani wattude hakkiloji mun en woni suka fende na tay der golle gomnati den wodi andal heppata golla wadi sadoro mtawado abira sukabe ngodi gacce gan kambe kani jamude ni rabbe sukabe ko sabi ko ngala wacce sukabe modo no jaade lokkol wuroji dindo no mawni nda awurtaka le wuro wadode duubi didi ladde ko ngartuda tawango mawni
kara eske tata kara
hitane duubi ujinaji didi e sappo e nay der taykaki gonni ko banki leede duniyaru wadi do ande ni der leydi meden dum holli ko himbe leydi meden wadobe miliyoji sappo e nay goni gala nyageje gada wuro ni be jata be choppino dundu no waddana be sadona har ko darta cellal mabbe kam fu e lumaku leydi meden haru mamman ardido hawju golle gouvernora zender wi ga hebude mosolo majjum wadi be joddini sigila gonni har ko darta filla cellal e labal ko hitane duubi ujinaji didi e sappo e jeegom yaade hitane duubi ujinaji didi e woron jennani ko wi Mustafa Mamman Sani ko waddi firta e fulfulde
au Niger en deux
Niger dubnade sappo nay tawama e dow galleji hembre galle chapande jeegon e jetati fu himbe mudun jahan ladde le feeyo non endan nundu no meema ko watto himbe miliyoji sappo e nay e himbe ujunaji kembe jeeyo nonni kanyum wadi ko leydi Niger tawa jeega birdi leede duniyaru de himbe mudun yaato ladde der feeyo hun non ko waddoto baasi yaade e cella bibbe adamaabe har filla ko darto arzuku e hore mudun bonina dum windagol ko banque mondial wadi ko dubnade ko didi holli wiide ke leydi Niger dun don no wadna dum jaccer ko watto milliardji sappo e joy francs CFA alla e jaccer golitirde dum waddi ko gomnanti o mili jojjinde fedde ndarore filandiyam e labal entrande projet a ko dubinaade sappo e jeegom faaya dubinaade didi e chapande tati
2016-2030 hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
Alhamdulillah tunda mai dan kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenya mi coy lumo de lore faba faba don nan mi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo i don dagge de lenyol e himbe kureere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere i lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu COVID-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu COVID-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nannon bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tannon ketten kisin imamago
inara yenya fu na tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bi leydi Niger
der laabi nawtoraade WhatsApp Facebook e ko nanditi tani hande idun singa ada seji godon ni caka himbe badu ni himbe be andan ni tawaka der nukuro wore illa wakati on andan wadi himbe lindo on ni cede mu eno dum hokka kokkete do on andan rewbe du ni hande de en dari kayum bura tawe der iri ada seji di anda amma dudal mabbe fuuno jambe sakito nimsita gam cede mabbe gon galano burto en ketino yewtere de Ramatu Isa wanke mo gaya waddi ko firta e fulfulde
do der Niger gam hebude humta hajeji e muraduji goddi wadi ko be rewbe no kawra wadude adasa illu ko jamaani internet warti duudal mabbe wonji to rake nogom e wadde o adasa do internet Fatuma Musa goto tawada der adasa mo gayad
zaman ko men goni joni awauta ada sodi gineji yi e cede maada no kuubi gam wallirde rewbe be gala semme watti men gaddi dum mene denno men ciutike wadude potije bi'etede kasiro der lebbi tati sappo e joyi edum hokka ujunere e kemen didi yaade han toode lewru de nangi ujunaje didi imma kemene gonga min kebi on faani majjun sanne
kuma ya on hwanam
bako be rewbe no jettiri e adasa do internet o kollidu nafaka tawado do majjum wobbe mabbe ka torrakale majjum misali Nafisa jambado hanoni
sayda naidana
minin city wallahi
mi futtata imi wadi dum debbo o jamiya de imi wada adashe gimo mi wade sai min puddi wanyugo cede to min non dum wanyanta hantode joni ko dum waddini e am min cede am burtaki dum wanyanaya kuma men gala der wuro woto mi imakko dami hebino no gadaimi kan cede am burto
kudina e hitu
yero no adam juju mo sudu sariya gaya on wiri nyamol cede adasa no tawa lei nyamde amana wodi du gacce no monedo wawi jukkanede gammu no dewtere kite leydi Niger famineri
umma u onna etabli notre code de procedure
wakati talki sariya leydi ni ena jodinano den kulle dedo fungalano de hattani no wodi labi kojaadi gam batte honno endan sardeni seni goddo wodi cede adasa nyami to no wodi no himbe kalmoro jomu yoba dum jonnon sitama kambe hawtu ile adasa o fule wuro wotube ngoni goddo jambaama don to jamba don endan no wawi yaade gendarmerie to police be na sudu sariya jaba talkur kalma on enda war hokkamo sariya mabbe wadi sentama jambaado on wonana gaya jogido adasa jambido mo on ko na wana nyemey wajibi sana o immo o war fa nyemey o kalmo on don sariya on wadi
donc aniami
juju on yamira gadol adasa gol tawde enimbe hibbube yoboobe gam hisude jambi
bandiraabe kettinibe habaruji studio kala ngudo yotar pindinol meden ko wadi do adasa do internet ni andan kokkol habaruji meden di andan timmata
studio kala ngudo
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtar pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtar pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yadu leydi Niger